your money, dada, dan, cause your baby, I'm me, don't you love pasta? Malaya, weza, kwana, ni, juwa, ni, jadaka, kilaba. Oh, your money, dada, dan, cause your baby, I'm me, don't you love pasta? Malaya, weza, kwana, ni, juwa, ni, jadaka, kilaba. Yana, ni, me, kopabia. Squeeze, so, gama, dan, kaku, kompania. Na ukipata buwana ngangania Yana nimekopa bia Squeezy shoke ya madanka kukompania Na ukipata buwana ngangania Oja manina kama buwana Nataka kulala nae Malaya nishadanka mjimzima mekosa kutoka nae Oja manina kama buwana Nataka kutoka nae Malaya ni shedanga mji mzima sioni wa kutoka nae Mi nataka toke na wewe Mi siwezi kwenda mwenyewe O jamani mimi na wewe Mi siwezi kwenda mwenyewe Basi mama mimi na wewe Mi siwezi kwenda mwenyewe Jamani anamshia tuyo Mi naogopa na naumie moyo Mina ogopa, namchatia namchatio Mina ogopa, nana umemeo Mina ogopa, yamanya namchatio Mina ogopa, nana umemeo Mina ogopa, namchatia namchatio Mina ogopa, nana umemeo Mina ogopa Kaka unataka mapenzi garamia usube bule utaumia Nishadanga kusini kaskazini unakota kashukwa Kaka unataka mapenzi garamia usombe bule utaumia Nishadanga kusini kaskazini unakota kashukwa Wapi twende popote na kupatia Kwa lule kemia tadumu na kalia Sina wenge chupa soda na paswa Yana nimekopa bia Shoke ya madanka kukompania Na ukipata buwana ngangania Yana nimekopa bia Kisi shoke ya madanka kukompania Na ukipata buwana ngangania Hoja manina kama chula Nataka kulalana Malaya nishadanka mjimzima Mekosa kutoka na Jamani na kama chula nataka kondoka nae Malaya nishadanga mji mzima sioni wa kutoka nae Mi nataka ntoke na wewe Mi siwezi kwenda mwenyewe O jamani mimi na wewe Mi siwezi kwenda mwenyewe Jamani anamshia tuyo Mi naogopa na naume moyo Mina ogopa, namshiatia namshiatio Mina ogopa, nana umemeo Mina ogopa, mina ogopa Ujamani chimbulika kama kijora ujazima dada Chimbulika kama kimombo ujazima Ekatika, inuka, inama, inuka, mizuka, inuka Tunasepa na kiji Machizi mejoka bado, umejoka bado Na mejoka bado, umejoka bado Na mechoka bado, nimechoka bado Na mechoka bado, nimechoka bado Hoja mani machisa na chesa kama msejo Koyo, wanangu wanaruka kama msejo Jamani minaogopa Hoja mani msejo koyo, msejo koyo Msejo koyo, msejo koyo, msejo koyo Iamini kwa mani kila wanangu paulo kipi popa Aweso na mtumba Na Ibrahim Ajib Ajib Uwe ayubuka Ajib meka meka sekia Waso Wiso Wiso Awe midi fili nemla Eyamini kwa manikana mwanango chino kiri Kiri Thank you.
kuonesha tizi.
Piga mawe.
Piga.